International Mission. Kama umeniko shaili siweza kikuza masimbo usono umenishika akili usijoka jidanganya iyo baby watu mizana tu ilo umenichanganya basu tu mizana tu situneza bonga badai. Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki,
taku bigia.
Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki,
taku bigia.
Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki. 'Cause I know good girls love bad boys. I know good girls love bad boys. Not you are good girls love bad boys. I know good girls love bad boys. 'Cause I know good girls love bad boys. Good girls love bad boys. Not you are good girls love bad boys. I know good girls love bad boys. Na wo uzuri ulo nao hafu nasikia hii dunia tunapita. Sasa unabana ya nini? Sekretari mzuri ukicheki muda saa sita usishangae kumuona boss kazini. Najua kukungoa sio easy no ilo kiniteme tanikata kaka haba kiwa period. Kuvimba kunata sio password. Hata uniangalie vibaya leo ntakusemesha tu. Bas navyo kucheki una mute na his comment. Nipenda pia kamoyo poo. Yani hauna break mbio tu. Sio siri umenichanganya kama milango ya push and pull. Baby watumizana tu. Ilo umenichanganya. Basu tumizana tu. Situneza bonga badai. Nitakucheki. Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki,
taku bigia.
Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki,
taku bigia.
Mama utani cheki, wilu cheko. Taku cheki. 'Cause I know good girls love bad boys. I know good girls love bad boys. Not you are good girls love bad boys. I know good girls love bad boys. My love, oh my love. Go my for your love, baby girl. My love, oh my love. I go my for your love, baby girl.
Dream big.
Na kukaribisha kusikiliza wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, wanangu 99, enjoy the vibe.